Sikia, kwa nini? Kwa nini kesho? Ai, sikia, si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Anajua kifuck na me, anajua na mge exposure. Come give me the cut, like Doja. Shori jaki ni ge, naigoda. Si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Anajua kifuck na me, anajua na mge exposure. Come give me the cut, like Doja. Shori jaki ni ge, naigoda. Chali yake yako ni insecurities, mblena megeoka soja. Nansha jeche kamiash of course na kwanga moja. Napenda magunga, shori napenda yola. Shoshori ni sniffer, mimi na kwanga roller. Chemchezo ni ya bricks na stoners. Shori napenda kuroria, she in love with my persona. Akihang na jikami, shori na get euphoria. Akihang na jikami, shori na get euphoria. Shoshori na get euphoria. Mudu shi tengu na ease. Na kumse na try ku please. Na deni stuck my back. Alafu nwa at your scene. Mudu shit yangu na ease. Na kumse na try ku please. Na deni stuck my back. Alafu nwa at your scene. Si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Anajua kifuck na me, anajua na mge exposure. Come give me the cut, like Doja. Shori jaki ni gay, naigoda. Si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Anajua kifuck na me, anajua na mge exposure. Come give me the cut, like Doja. Shori jaki ni gay, naigoda.
Si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Public figure, 6 digits na stack my meter. Amechizi na mimi and then ni mwache topa. Apart from lugs ativa, tunaseti masiga. Date na minta kupandisha class. Ride na minta kupandisha cars. Full throttle, ongeza grass wa line. Na kushua kuna ride za free baby girl. Na gas, grass or ass. Skia Naigoda, anapenda gapa koza mia. Defense iku sawa, mia kwa mia. Come give me the cut, come give me the cut. Like Doja, anapenda gapa koza mia. 100% ako mia kwa mia. Come give me the cut, come give me the cut. Like Doja.
Si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Anajua kifuck na me, anajua na mge exposure. Come give me the cut, like Doja. Shori jaki ni ge, naigoda. Si lazima niseme bitch anajua nimezoza. Anajua kifuck na me, anajua na mge exposure. Come give me the cut, like Doja. Shori jaki ni ge, naigoda.